Yeah, I'm hot. Love the forever, hip hop talk. Yeah, we stay together. Yeah,
me.
I'm hot.
You was the ati likuni umayaka wangu ona kaza wili wa atsata ama pita ntawni kumali benrama unapanga withdraw paka wa apata kena kuwandi itana utishasha tie kikafike cha kusimama kuma zomwe umapanga ndi madaba
na muhoda Vanessa ndi kumati ndi wanga
venda madaba kisi paka pataya ndiyo madansa kumuolo tatala ama sanga lala ndiye mumawala
akuti saze wala mpaka muna kambazana
unali mchikondi unali mchikondi unali mchikondi Chikondi, unali mchikondi. Lelo ndia wela koma sina mwenso zomwe ndi manina kaya ndini nanso chiso bio vifuzo chitita so kanso nangori hai wandi yanga nanso nasita manso wazase kanso nazase kanso wandu sateka manso
umashenjelo kama